Polisi enagalama elimu kuno onyeleza kutemu eli abadde mu kitundu echo nga kigambibwa mu kitundu kye Nagoje Mukono District waliwo omwami amanya ye Jimoni Matia nga kigambibwa ine emyaka 2 ngono yakubibwa ya omwami gwe twategeerako nti ye Kiwanuka amyaka 29 era natwalibwa mu ddwaliro nako olwajjo batutegeezezza nti yafudde ate Kiwanuka esaawa zino alira ku nsu ekyokumukuba kyava ku Kiwanuka okumulumiriza nti yali mubbi wa nte mu kitundu ekyo era ng'abatuuze bakkakkanye ku bintu bya Kiwanuka ne babyokya n'ebirala ne babyonoona kunoonyereza n'okulaba nti nno tukwata Kiwanuka kukyagenda mu maaso era tujja bba tubategeeza ekiddako.